最快乐，
快乐，快乐，快乐。
过生活最
快乐，快乐，快乐，快乐，快乐，快乐。
Ukiwa baby na mimi, hauko sexy lover. Ah, ama bina date na jini, why you drive me crazy? Ah, sometimes you nakuwa kama goli, unanipeti kuzieti kipimo. Sio zili we ni bonge la juri, belkila nikiweka tulimo. When you turn up, turn up, you make me feel the dream. When I wake up, wake up, I make you do the same. Baby girl, let you tell me again. Unahisi na dead now, sweet girl. Wani kwangu umekosa kitu gani? Masisema uko na mashida gani? Penzi letu nao limefika final. You are dangerous girl, final. Penzi letu nao limefika final.
You are dangerous girl, final.
Final, final, final. Final, final, final. Faina, 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 faina. Baby girl, now tumefika faino. Japo ulisema mindo wako pilot. Kwenye njia zako mimi simo. Naonekana kichwani simo. Uliso yako niliza. Mamifu ya mebitiriza. Mwana kama siyaminiku.
Asa nasema na mimi faino.
Never repeat no more tena. Ulipenda kunichuna. Sikutaki wene ndama.
We mtoto wa mjini sawa.
Penzi letu nao limefika faino. You are dangerous girl faino. Penzi letu nao limefika faino.
You are dangerous girl faino.
Faina, faina. Faina,
fa fa faina,
faina, faina, faina.
You are dangerous girl.
Faina, faina, faina,
faina,
faina, faina, faina.
Faina, faina, faina. Faina, 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 faina. Dangerous girl, final.